aan ku bilownay waxaa goor dhaweyta la soo gabagabeeyey dooda gobolka Utah ku dhex maraysa madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo sidoo kale Kamala Harris oo ah haweeneyda u sharaxan xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden inay noqoto ku xigeenkiisa haddii uu guuleysto doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee dhici doonta 3da bisha November ee sanadkan. Doodan waxaa la socday warbixintaana nooga diyaariyay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Caadiyan dooda kaliya ee dhex marta madaxweyne ku xigeenka Mareykanka iyo qofka uu musharraca ka socda xisbiga mucaaridka ah uu u soo xusho inuu ka dhigto madaxweyne ku xigeenkiisa ayaa lagu sheegaa mid ka qabow 3da dood ee 4ta sanaba mar dhex marta musharaxiinta madaxweynenimada Mareykanka. Laakiin doodii xalay ayaa lagu tilmaamay inay ahayd tii ugu muhiimsanayd ee dhex marta madaxweyne ku xigeenka iyo musharraxa madaxweyne ku xigeenka taariikhda casriga ah ee Mareykanka, sababtoo ah waxaa jirta walwal laga qabo inaysan qabsoomin mid amaba labada dood ee u harsan madaxweyne Trump iyo madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden. Kadib markii uu madaxweyne Trump haleelay dhowaan xanuunka COVID-19, inkastoo uu madaxweynaha dhowaan shaaciyey in uu diyaar u yahay in uu ka qayb galo dooda 15-ka bishan, waxaa kale oo xiise u yeelay doodii xalay da'da musharraxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden oo hadda ah 77 sano iyo madaxweyne Trump oo 3 sano ka yar dhowaanna ka soo baxay isbitaalka markii uu ku dhacay coronavirus. Dooda oo ka dhacday magaalada Salt Lake ee caasimadda gobolka Utah ayay Mike Pence iyo Kamala Harris isu jireen fogaandan 12 fiid oo u dhiganta ku dhawaad 4 talaabo, waxaana dhexdooda la geliyey darbi laga sameeyey miraayad ama dhallo si looga gaashaanto faafista coronavirus. Sida la filayaba, saxafiyadda dhexdhexaadinaysa dooda Susan Page ayaa su'aasha koowaad ee dooda ku dahfurtay dhibaatada baaxadda weyn ee uu xanuunka COVID-19 ku hayo dalkan Mareykanka. Senator Kamala Harris ayaa markiiba ku boobtay maamulka madaxweyne Trump iyo Mike Pence in ay ku guuldareysteen wax ka qabashada cudurka COVID-19.
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country.
Waxay tiri, shacabka Mareykanka waxa ay marqaati ka noqdeen guuldaradii ugu weyneyd ee qabsatay madaxweyne xilka qabtay Mareykanka taariikhda dalkeen. Waxay sheegtay in aqalka cad uu ogaa halista coronavirus ee Mareykanka 28-kii Janaayo, balse aysan wax diyaar garow ah samayn. Taasi beddelkeedan ay dabooleen islamarkaana ay ka dhalatay dhimashada in ka badan 210,000 oo qof oo Mareykan ah. Mike Pence ayaa ku jawaabay in madaxweyne Trump uu markii cudurku uu soo galay Mareykanka uu ahmiyadiisa koowaad ka dhigay caafimaadka waddanka.
Before there were more than 5 cases in the United States, all people who had returned from China. President Donald Trump did what no other American president had ever done.
Madaxweyne Trump inta aysan xanuunka qaadin 5 qof gudaha Mareykanka, dadkana ay ka soo laabteen Shiinaha, ayuu qaatay go'aan uusan madaxweyne Mareykan ah horey u qaadan, kaas oo ah in uu joojiyay dhammaan dadkii ka soo safrayay Shiinaha oo ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha ballaaran dunida. Joe Biden go'aankaasi waa uu ka soo horjeestay, wuxuuna ku tilmaamay mid naxayb ah. Wuxuu Pence sheegay in go'aankaasi uu badbaadiyay nolosha 400,000 oo Mareykan ah. Mike Pence iyo Kamala Harris ayaa sidoo kale isku wajahay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dowrka madaxweyne ku xigeenka, dhaqaalaha, gaar ahaan soo noolaynta dhaqaalaha Mareykanka kadib coronavirus, isbeddelka cimilada, siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka, magacaabista garsooraha ka dhiman maxkamadda sare, iyo sinaan la'aanta xagga isirka ee Mareykanka. Doodii xalay dhex martay Mike Pence oo ah madaxweyne ku xigeenka Mareykanka iyo Kamala Harris oo ah haweeneyda uu musharraxa xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada madaxweynaha Joe Biden u soo xushay xilka madaxweyne ku xigeenka ayaa aad ugu duwanay tii dhowaan dhex martay madaxweyne Donald Trump iyo Joe Biden, taasoo lagu tilmaamay inay ahayd doodii ugu liidatay ee laba musharrax oo Mareykan ah dhex marta inta la xusuusto taariikhda. Dhegeystayaal, warbixintan oo faahfaahsan iyo falanqayn daba socota intaba waxaan idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheena Galabta iyo Caawa.
Kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Nuur Buqaari oo warbixinta doodaasi noo soo koobayay.